Here's another one. Here's another one. Here's another one. Yeah, it's there. Touch.
Me kono na itu patu. Me kibuta na itu patu. Kwenye match, nacheza taratibu spigi dochi. Mtoto bado denti, njo kwa kocha nkukochi. Kipindi chako cha mapenzi na kihosti. Na picha zetu za nasi posti. Na mwaka huu bata zenji au cost. Beach life kwenye boti, beba swimming cost.
Kama unante Kenya, nako kashe kuka kusengenya. Inama tuone kama itapenya. Cho tucheze hati selema baby. Magongo shatu kwa kilema. Weekend tuende cinema. Kama mayele nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Yani umenikoleza, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo. Boo, baby, boo.
Stobe, ukalishe twiga ama kaoge na kobe. Amua weni stoke, aina gashina, nasema tukuna tobe. Afso mrembo tu, analembeka. Anaitika dadi arabeka. Naishika nani anaweka. Anachuchu dede, anadeka.
Weka,
weka mama la mama.
Weka
ulichorithi uko kwa mama.
Weka,
weka manya manyama.
Weka,
weka,
weka.
Kuka kusengenya, inama tuone kama itapenya. Cho tucheze hati selema baby. Magongo shatu kwa kilema. Weekend tuende cinema. Kama mayele nitatetema. Nitatetema. I wanna see you for you boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Boo baby boo. Yani umenikoleza boo. Boo baby boo.
Take five now.